wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024. Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in tirada imtixaanaadka u fadhiistay 36,034 arday, halka tirada u gudbay ay tahay 33,666 arday, waxaana sidoo kale natiijada imtixaanaadka ku dhacay 2,366 arday. Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay natiijada imtixaanaadka fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024.
Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024. Tirada guud ee ardayda loo qorsheeyay inay imtixaanka ka qayb galaan waa 37,038 arday. Tirada u fariisatayna waa 36,034 arday oo ku kala galay 136 xarumood kuna yaala degmooyinka gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka. Faahfaahin guud ee xogta natiijada imtixaanka waa sida hoos ku xusan. Shaxda guud ee ardayda imtixaanka u fariisatay: Banaadir 10,041 arday oo dhadig ah, Lab 12,799, Wadarta guud ee gobolka Banaadir imtixaanka u fadhiisatay waa 22,831 arday. Galmudug dhadig waxaa u fadhiistay 1,039 arday, Lab waxaa u fadhiistay 1,433 arday. Wadarta guud ee imtixaanka ardayda u fadhiisatay maamulka gobolka Galmudug waa 2,472 arday. Hirshabeelle dhadig waxaa u fadhiistay 964 arday, Lab waxaa u fadhiistay 1,615 arday, Wadarta guud waa 2,579 arday. Jubbaland 736 dhadig ah, 1,294 Lab ah, 2,030 arday. Koonfur Galbeed Wadarta guud ee u fadhiisata waa 4,989 arday, 1,876 kamid ah waa dhadig, 3,113 na waa Lab. Maamulka Khatumo 420 dhadig ayaa u fadhiistay imtixaanka, Labna waa 713, Wadarta guud ee imtixaanka waa 1,133 arday. Sidaa darteed, Wadarta guud waa 36,034 arday.